Na re tseba thapelo re thaba kakang a re mkhunamela e ka jeno re batho re tseba ho rapela ke ka mona re re sione re re sione ke modimo onale matla re khantsa ka yona re sione e Nale mata eh ante bakeng sale ratole bakeng sale ratole ore batho etse batapela bakeng sale ratola tumelo ye bakeng sale ratola sione
Real
Evo